Habakuki 3:1. Umkhuleka Habakuki umprofeti ngeshikiyo nothi. Verse 2. Jehova ngizwile umbiko ngawe, ngiyesaba izenzo zakho. Sivuselele phakathi kwaleminyaka wenze ukuba zaziwe kuleminyaka. Ukhumbule umusa nasolakeni. Verse 3. UNkulunkulu vela eThemani, ongcwele uphuma entabeni yasePharanu, Sela. Udumo lwakhe lusibekela amazulu, nomhlaba ugcwele indumiso yakhe. Verse 4. Kuqhamuka kubengezela kunjengokukhanya, imisebe ivela esandleni sakhe, efihla lapho amandla akhe. Verse 5. Ngaphambi kwakhe kuhamba isifo, amalanga abaphuma ezinyathelweni zakhe. Verse 6.
Uyema, uzamazamisa umhlaba, ubuka uthuthumelise izizwe, izintaba zaphakade ziyahlakazwa, namagquma amandulo akhothama izindlela zakhe zaphakade.
Verse 7. Ngibona amatenda asekushani ephansi kosizi, izilenge zezwe lakaMidiyani ziyathuthumela.
Verse 8. UJehova uyakuthukuthelela imfula na? Ulaka lakho luvuthela imfula nentukuthelo yakho ulwandle, lokhu ukhwele amahashi akho nezinqola zakho nokunqoba na. Verse 9. Umtsalo wakho uvele obala wambuliwe, usuthile ngemcibisholo yesambo sakho Sela, uqhekeza umhlaba ube imfula.
Verse 10. Izintaba ziyakubona zithuthumele, isikhukhula samanzi siyadlula, untu alizakaliswa izwi lalo, luphakamise phezulu izandla zalo. Verse 11. Ilanga nenyanga kweme endaweni yakho, ngokukhanya kwemcibisholo yakho egijimayo, nangokubengezela kwemikhonto yakho ecwebezelayo. Verse 12. Udabula umhlaba ngokuthukuthela, ubhula izizwe ngolaka. Verse 13. Uphumela ukusindiswa kwabantu bakho, yebo ukusindiswa kogcotshiweyo wakho. Uphohloza uphahla endlini yababi, wambule sisekelo kuze kube sentanyeni, Sela. Verse 14. Ugwaza ikhanda lomuli wabo, ngeyakho imcibisholo. Lapho besonda njengezivunguvungu kungihlakaza, bejabula njengabaya kudla ompofu ngasese. Verse 15. Unyathela ulwandle ngamahashi akho, inqaba yamanzi amaningi. Verse 16. Ngiyezwa, kuyathuthumela okuphakathi kwami, izindebe zami ziyaqhaqhazela ngenhlokomo, ukubola kungena emathanjeni ami, ngithuthumela endaweni lapha ngimkhona, ngilindela usuku lokuhlupheka, ukuze kukhuphuke lokho kuyakucindezela abantu.
Verse 17. Noma umkhiwane ungakhahleli, kungabikho isithelo emvinini, umsebenzi womnqumo uphuthe, amasimu angavezi ukudla, izimvu zinqunywe esibayeni, kungabikho nkomo ezibayeni.
Verse 18. Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova, ngijabulele uNkulunkulu okusindiswa kwami. Verse 19. UJehova inkosi yami ungamandla ami, wenza izinyawo zami zibe njengezedluzelakazi, angenzi ukuba ngihambe ezindaweni zami eziphakemeyo. Kumholi wokuhlabelela ngogubhu.